Afrik Beats.
Yo, the Batman, Haditawa, Jangu, eh, Jangu. Jangwe wange, umutiko wange, walime piange, era kwesi ganyo bambi, kuboliki kundu kunze, era kundu. Sembera mukwano, obulamu bwange bukwetaaga, yangu omulungi, ojanjaba obulamu bwange, buli bwetambula mukita, obulamu bwange bweyagala, kati kimanye gwe dokita, obulamu bwange kimanyi, bwetaaga gwe.
Walinebyange, era kwesiga nnyo bambi, omuliki